bitter blah, babe. This is an album a classic. If you love someone, you're supposed to fight. Get your back on your loveness. Classic. Yes, I'm on. Yeah. Whoa, 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 whoa.
You know what? It's DJ Summer, man. Whoa, whoa, baby.
Baby, chunga muda na masa. Usijeche sana wangu muda. Nilikotoka nishaumizwa sana. Oh, oh. Nisawa na mtu kugonga kwa na nyoka. Hata jani likukugusa unastuka. Mana upendo lisha kufaga. No, oh, oh. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Oh, oh, oh. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yagopa mapoli. Ugombi sipendi Kwako so nisha pendai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda. Nime nasa kwa urimondo nime kandai. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you, without you. Yeah. Oh, I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu.
Only you.
Penzi kufuri mie ndiyo ya kufunguo. Sibadilisha kitu kama nguo. Nishafanya na michanganuo. Ati na kupenda hiyo. I remember mama told me my son he don't cry. You can choose anybody. Love is flower, love is flower. You're my flower too, yeah. Sinaga mambo za kugonge nyaki. Alika suso munende situmi yaki. Nime zamani ko deepling. Na we uko deeply. I've been trying to be in silence. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Oh. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yagopa mapoli. Ugomvi sipendi Kwako so nisha penai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime. Nasa kwa urimondo nime kandai. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you, without you. Yeah. Oh, I've never seen a girl like you. Mingu na hadhi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you.
Kwenye peji sauda aku. Naombea sipendelei. Kama sipendelei. Makashkash kukustiwa kwenye peji sauda aku.